yo, yo. It's the God who I lie to a form far.
DJ Allergy.
Hello.
Like a boss.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Nadai ni mseti ya nadai ni mkaf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapo wa ni wa seti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda uki wani, napenda ziki move. Your body body fine.
Hello. Leo niko busy, wapo wa ni wawili. Moja ni stud, mwingine amedunga mimi. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisi kuma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapo. Cheki yo, chunga mpua wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka tutu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana flash. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, mukuchu.
She want ride it, she want back shot. She want sit down for it, she want fat cat. Me girl skin out your pussy like laptop. Make me put the money in the cellar, the cash app.
Unataka, unakata, unataka, minataka, niko madidi zeni ya manyata. Love, love, form konyagi cake na kataska. Usiluze nini, mindo master. Meka 12 tunachanganisha madawa, mafala na rizarada na wagawa. Niko maje kuliko magician. Chiki mresh, mresha melalisha. Na kini text, lazima tanitisha. Na kitisha, lazima tafikisha. After two, karenge na madame. Pole si boka katenda mashio mabe. Ve, na mandegeza mabe. Ve, system na jide.
Nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie vivi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G nadai to relax, tukidishi. Minji nadai ni kudigi, usikie fiti. Nadai kukupin, maze usikie vivi. Nadai ni kuchiu, ni kubloka. Big G nadai to relax, tukidishi. Minji takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Maze huyu dem tam sesa. Kill na mavai mtam teka. Mr. Tijo mindo body bender. This way that way vile unapenda. Chacha kikudigi utabaki tukilema. Kushi akudigi akuwache ukihema. Mpita uchi hazai. Weka mini kupe asali. Mr. T siku wizi umeanza kuwa lonely. Si wachochi nimeanza kujinoki na juu ya COVID. Siko baya ni venye sinadoshi. Awiti sunajua na kumind. Come home maze ni kusanitize. Najua quarantine nimepata appetite. Manzi anachonga jaba kama ye ni rasta. Nadai ni kudigi, usiki usikie fiti na dai kukupin maze usikie divi na dai ni kuchiu ni kubloka big jina dai to relax to kidishi minji na dai ni kubigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie divi na dai ni kuchiu ni kubloka big jina dai to relax to kidishi
everybody go.
Every girl in the place now sees on second.
Yo,
take a kid at it. What I do when you see it wet?
Wet, wet.
What you go wet?
Wet.
Toto Malisa Fivisha Pete.
Wet, wet.
Action pack. Say the way you attack. Attack, you attack. A girl me attach. Mess a full of vibe. Man a Batman. Evoke my gun.
Booga. Every girl in the club. Oh, you move that body. Feel me wind up slow. Feel a vibe, don't fling it up. Girl, I make it boom like a time bomb. Girl, I make it boom like a time bomb. Girl, I make it boom like a time bomb. Drop it down, pick it up, down. Half a glass, give it up. To the baddest girl, when me see in you. If you make me touch your body, girl, I can't live in you.
Girl, when he pay, he cut away me. Ni pishé, ni pité na wewe. Ni pende, ni shone kitenge.
Tell me love the little piece of body where you got down to the sun about every day. So you hot, you feel bend your back, then push it back, like you a ship up on the pole, girl. Make it clap,
eh? Shika za kafu, toto kweli una shusha nyavu, eh? Wake a tattoo, na ipiga info kavu kavu.
Every girl in the club, girl, you move that body, feel me wind up slow.
Kama mekani nipake oji ya melani mini so suna penda fingerling pour me water with your magazine ding ding give me a ring uneza harakisha ama ubonge na fist ding ding give me a ting uneza harakisha ni kukanika chapa semi one semi like me no red flag tuna penda nyama semi one semi like me no green flag tuna penda go go anataka this anataka that shorty any pang Asha jua cash, anataka this, anataka that, shorty any shang, anapenda bash, anataka this, anataka that, shorty any pang, Asha jua cash, anataka this, anataka that, shorty any shang, anapenda bash.
Manzi mugenge, anapenda vitu ziko fine, ziko sete, Asha jua kuki atakuja na makeke, akipiga sana form kiende kiende, nyama ni fresh, iko tight na misuli, ya unitaka sana na alini jua juzi, kila kona anazunguka kama viru. Uko kwa mneti ya unicheki kama movie. Baby do me, I do you. Bora usitangaze design ya Ken Mijungu. Anayomba sana badala aombe Mungu. Kuki red flag peleka speed ya Isuzu.
Anataka that, shorty any pang, Asha jua cash, anataka this, anataka that, shorty any shang, anapenda bash, anataka this, anataka that, shorty any pang, Asha jua cash, anataka this, anataka that, shorty any shang, shang.
Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flats, si ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana piga two flats, si ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo, ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika glasi, weka barafu, luku anapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, demni peng, kitu poa alafu, bunda kilo kumi jegi topa menda susa. Okay, approach proceed na caution toxic. Hii ni poison ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dancehall. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila Sunday si yako charge. Ni mauru, si ni komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodu, ana piga two flash, si ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu, ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodu, ana piga two flash, si ajali chesa.
Now, for my single father, I was salon to get such a women. Who hung up when moons of when single father, when the mochi put together and the head and the so baby Baba letter and the Baba letter. Since you were kind of teacher, so put number make with her. I saw with her, and your west senior race. The lace and miss it, never will be sick. Dig it, dig it, dig it, Mona could dance slow, come take it. Dig it, dig it, dig it, da. Pick your biggie, biggie, boy, come pepe da. Biggie, 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 da, da, da. Mona baku dance floor, come check it ya. Biggie, 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 da, da, da. Biggie, 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 boy, come pepe da.
Toto wa bongo, mkuba siya mdogo. Dede kusinga mdiango, kawe kole muka sako. Kawala galanga pepa na jinja, akazale kama ina ninja. Kwene Mugamba kama chama chete kinja.
Boy you saw me say, ne wemba bise. Mboba ngo bise. Mvayo jona chedi. Boy you saw me say, ne wemba bise. Mboba ngo bise. Mvayo jona chedi.
Digi 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 da da da. Digi da. Mona baku dance slow come take it ya. Digi 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 da da da. Digi da. Biggie 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 boy come take it ya.
Digi 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 da da da.
Digi da.
Mona baku dance slow come take it ya.
Attention in the classroom. Fling the dust on my traffic with Puma. May have this spaceship blast to your moon. Gal, you saw your love from. Tell up the wine your pose like a stank. Don't go hard, just give me a liquor. Give me a liquor.
Gal, don't go too hard.
Chug a liquor. Chug a liquor. Chug a liquor. Chug a liquor.
Wait for nothing.
Chug a liquor. Chug a liquor. Chug a liquor. Chug a liquor.
Don't go too hard.
Angie, Angie, bad. Shake your butt.
DJ Alucky.
Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? No, you just don't feel me.
My sexy angel, Angela. With you, Hakuna Matata. Yunyashwa nipa furaha. Itabidi tumechanga, you sadaka. Akiwa lai nimekupa. Corada. Big size GG baby uko sawa.
I'm addicted, Angela my dawa.
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? No, you just don't feel me.
Angie, Angie, buddy. Shake your butt. Angie, know you want me.
Man, DC. Neti kuna kwela pen, kwela wezi rate. Kwela uki rate, pige 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date. Kwela uki date, lazima uringi again.
Makwela wameiva, the TikTok divas. Cute face pia rivas, lazima utaitisha. Makwela wameiva, the Insta divas. Cute face pia rivas, lazima utaitisha.
Like a boss.
Double tap kwa content yako gapeng. Venye kame piga dance, umecheki nika tena. Di black chocolate, ama white vanilla. Wote mina meze ya mate tikitoko. Diva akisijui waliko senini luku. Chibile woipiga, wakiongeza mafilter. Na rim light kuisha, chenye wamebakisha. Nikipsi kwenye picha, slide for the D to the M. What a beauty, suneza nita beast. Wako baby, you're a cutie, ya wanna be your bestie. Niliku cheki gam, nika penda, nika kutext. Mina dai kukam, then ukam, doni kam.
Neti kuna kwela pen, kwela wezi red. Kwela uki rate, pige 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date. Kwela uki date, lazima uringi again.
Makwela wameiva, the TikTok divas. Cute face pia rivas. Mwingine dai kusuka na sieku itabidi chali yake ajue pengi wetu. Kama simba na kawema sepetu, mina taka kapu waka kuflo suku kwetu. Na dai kendi super crazy, kadem kamevai na kakona jegi. Tuteke hama diva tuende kwa BNB, alafu tutashare tuju wako wengi. Hawa super nika watanimaliza juvile mi ushinda nikisimpuko insta. Tamara macho tuzi na niita kawera waga keki na kabene maliza. Kwela pen, kwela wezi rate, kwela ukirate, pige 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date, kwela ukidate, lazima uringi again.
Makwela wameiva, the TikTok divas, cute face pia rivas, lazima utaitisha.
To go into work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, 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 party. And I'm not going to school, you can call me a fool. Hakuna shida kabunta shikisha na magoons. Kidogo nikafegi alafu tutacheza pool. Brother life is good, ha, so weskiza. Mekula nyingi, ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu wana nikola ati nikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi. I am going to party, kitafuta buda jua haunipate. Nandai ime chrome na mambiko kathate. Zungusha, zungusha, adugawe mkate. So, I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, 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 party.
Do you HR ameweza? Na manager chikitaka juu ya mesa. Accountant ashacheza na mpesa. Na bossa yuko hii ofisi tunacheza
party. Lakini bado tutaringa. Nipate huko daro luku nayo nimepiga. Leka na daiva kuzangu hati nyama diva. Sijali rada zake acha kwanza nite crispa.
Situ kwa maji kama dafu. Ni Gen Z na millennials rada chafu. Hapa ni opinion eshe mote watafu. Juu ni kuwa malo doba ya stana na nduvu.
Kakuna rada panda bus mami. Kuja tu pole pole niko form south sea. Leka ko on nimempata na majagu. Skima class pia now wako on asi.
I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, 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 party.
Modema alisema hatuendi mbali.
DJ Lucky
hapa ni wapi? Mzinga ni mga
Mzinga kata
Odeo mao alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni mga
Mzinga kata.
Hapa pali mefika bade jazama mto toto mode mao nachora saba vi viboko litupiga sina mramba akina kevona mkulia shamba. Finger licking his finger, licking sweet finger, licking juomina ua ua demi yako yuku itahani mikwake maua ulikuja nini kwa sahani ni jaba na jua ati soft cut skin na yangu waifai bra na yangu kuwa job shinda mode wa mati na nga inachafke na nga dada na nilong shinda kiki ya mazi wa kibra
mode mao. Alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni mga
Mzinga kata.
Modeo mao alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni mga
Mzinga kata.
Sikuzi miukula kile nadai walai chicha. Sikuzi miushinda ndani ya ndai nkizu uka. Sikuzi ya dila ndio nitanga form na mzu kusha. Sikuzi ya dinki chomanga kingdom sezi chificha. Niko so so ahead of my time. Wazi nyaka bro zone and protest younger time. Sikuzi ya Mr. Mboro you text killer time. Siku penda mauju ya kufloat killer time. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai chicha I'm fine, I'm fine, I'm fine. Skuti sika. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai chicha I'm fine, I'm fine, I'm fine. Skuti Modeo mao alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni mga
Mzinga kata.
Odeo mao alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni mga
Mzinga kata.
Hema, hema, dema kona big denda, big denda. Acha ni wape sinema, sinema. Satano mchana na bado mimi sijatema. Penye tumetoka wezi guess ni wapi, but penye tumefika uneza tell ni wapi. Mzinga zina dedika ni ajali, sikiza niyo kwanza venye anabonga kilami. Mode nilimpata kama mezima, kapoteza macho akadhani hakuna stima. Yeah, squeeze za bekazi ni kuririma, kuamka kungara na kuchoma liva.
Alisema hatuendi bali, hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kata
Odeo mao. Alisema hatuendi bali, hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Na decline, unapenda dick riding and keep it alkiba and teta akikuma red group sublime to reza kukari away man kusabaya ujiro. Yes ya zangu ziku clean kau kijuta stack hizi row touchdown 400 degrees kwa itro hizi mza kukuramo hizi mza kukurumo tulipata na utumo ni kadai kono unafanya job ligri akasema neshi umo
Tovieshere rakin kamina. Ragan kamina, ragan kamina,
mina, ragan kamina, ragan kamina. Resistance, keep distance. Resistance, keep distance. Resistance, keep distance. Resistance, keep distance.
Quando non ti sei, ti shut me away.
Utapata chenye unataka na utajibu mashtaka, utajipata kwa baba blanda ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya Luna nimepata mshahara, kontra ni karagwa ami ni kukarangwa. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family, ya wengine mother kambali na trapper, space na mata kubanja na me unless ni Benjamin na ukapa. Antaka 16 rounds anaitisha ka Glock, watu wangu wa diaspora ni wa shifti ka clock. Sikuandika I love you ilikuwa ga typo, na balance kwa grau migun tatu tripod. Hi njege ntaka bribe ki mbege sicha mine, hi denge ntaka pipe hi nyege joy die. Zaki moto, zaki moto, zaki moto, zaki moto.
Resistance, keep distance. Resistance,
jarende zungusha kiuno alafu wacha iende, zungusha huyo mblena alafu wacha aende. Vijana wana rada mta tukakuja nao kwa show, promoter na teta mbaya ati kume chrome. Ukinyesha ni god ana come, ndo maana vitu hu grow. Pesa ndo inafanya mother mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like that's my son, that pussy ain't mine just my chan. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Mi waka kreki, mambo waka empty. Mi nasaka hesi, waka wani wesi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Mani wana chini, wana chini.
All eyes on me, mini bobo, mini big thing. Inspire wenga kunituru, ye ni victim. Na spendi riba mbombo mingi, mani ndo the thing. Pull it up a game, ndo lufanya gama big sin. Natoke bana, luga safi, puna banja sheng. Biashara safi, leto fala, puna kula cheng. Wengino saka fam, na vitu zna kaka sem. Na shoni double travel, sharp ready, kwenye na run game. Mambo ni matatu, mini thegi, sibi watu. Shima kitu ya kwanza, min karuto mu kwa fiatu. DNA kalembe na wafinya na mapliers. Na guaya kuweni randa, baby trap, anajito be this thing. Wezi gagami, marapa wana sim. Wezi jigas gomi, atigo be this thing. Wezi kaka mi marapa wana sim. Wezi jigas kami narani jiji sin magwiji na shasema. Naitaki pupa shika taku ka unasema. Jayo na tuvi kazna jaku sona kema. Koke tepas mera ruka mefiatuka swame baki. Narani jiji sin magwiji na shasema. Naitaki pupa shika taku ka unasema. Jayo na tuvi kazna jaku sona kema. Koke tepas mera ruka mefiatuka swame baka swame
baka. Me happy tell you say me amadu wapada pussy day. Me love push me good in day. Especially when you turn back way.
have to tell you, say, me and my do a father pussy day. Me love push me good in day, especially when you turn back way. Why you? Oh, me love you. No girl at all, me no put above you. Me love it when me fuck you. Me never, never see a girl when me love so. Turn on so. Cocky top, yeah, take time now. Me cocky broke, yeah, turn back around now. Me wanna see your face. Looking at me eye, looking at me eye, yeah. Me nice, everybody press my jam party night. Yo, that's smarty and scared the eyes. Everybody press my jam party night. Put a fat girl in your exercise. Everybody press my jam party night. I agree with you, give me dreamy eyes. Everybody press my jam party night. Start up, hold on up. Gala balance, gala balance. Boy, grab a gala and every woman grab a man. Cup and a lick of spree, yes, I saw me done. Party like a me last year and me slow down. She get wet like the ocean, baby. Feel up it and you show me your motion. See rep, no, no, look out, be no policeman. I'm done, get my permit from the station. Be nice, everybody press my jam party night. Yo, that's smarty and scared the eyes. Everybody press my jam party night. Put a fat girl in your exercise. Everybody press my jam party night. I agree with you, give me dreamy eyes. Everybody press my jam party night, party night.
Check your Puerto best, Puerto top. Leo tunakanjana na machete. Shida ni pombe kiwa less. Na tuko zone. Na venye bana tunaflex. So ita situ mess. Let us on my best.
Nasema rom choy na bombo. Rom choy na bombo. Shabra ina bombo. Kino ina bombo. Nasema rom choy na bombo. Rom choy na bombo. Shabra ina bombo. Kino ina bombo.
Hey, juu blunt ndo shin tunavuva. Ni dancer lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda puwa na Malawi. Fresh Bob Marley. Fresh jamatawi ni kiskank misi nawi. Korondi minifanya wanati. Kasi gode juya kuki misi taki. Ani number uno. Bazu neza pulo. Poshini yanguwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded. Zote ni alarm. Zote ziko box ya ni zote ni ajab.
Ram choy na bombo. Ram choy na bombo.
Let tuko juu ya doba. Tukiza skiza kayo akibanja. Hapa ganji ndo inabonga. Kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha. Mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Wajiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zozea mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kiesha. Kwa nini kesho?
Nasema rom, choy na bombo. Rom, choy na bombo.
Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Mtukutu mtu wakutu kwenye luku na sibutu. Buruburu mtani mistari mistari. Kula jaba kilasa. Tagzin imejame rundogo do mta. Dogo dogo ndiyo paste. Digi digi ndiyo clan. Mina penda digitali na matools. Zikondani zimetoka huko kore. Na wapowa ni walami wana dance. Tuvifane juu itraki joni kali. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Shikishando mtindo siudu. Ndo mtindo siudu. Ndo mtindo siudu.
Shikisha na jaba kando pushman. Alafu manzi ya mafifa ndi utaguza. Bado sako lui na zini losers. Walai wajakoya kiingia tunaunguza. Bado shashi nyingi tunakurura. Alafu huko kando ni wapoa na masura. Buda life ni fiti shika surba. Na kama ni kuwaka tunawakanda ya nyumba.
Shikisha ndo mtindo siudu. Shikisha ndo mtindo siudu. Shikisha ndo mtindo siudu.
Lucky.
Kana konga tik tok pick pok kana penda stick proper big bomb bila kona big bomba pick pok kana penda kuzitoka tik tok kana konga tik tok pick pok kana penda stick proper big bomb bila kona big bomba
hapendi vijana wa Roy Sambu hapendi kupelekwa hizo klabu mimi nataka jo a trend akule vitu best alafu nikafanye maajabu msupa ni mpole hana mambo alafu hapo nyuma mauano yuko agame vai mavitu ni vulai sivi ni me apply chali yake na mtoka
nyumbani toto la home Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe bad bitch koi party vibe iko top kwenye flow joka na perform joka na perform pick pok kanapenda kuzitoka tiktok kana konga tiktok pick pok kanapenda stick proper pick bomb bila kona pick bomb pick pok kanapenda kuzitoka tiktok kana konga tiktok pick pick
Just pull up to me bomba, pull up to me bomba. Come in here along the limousine and just bend me over. Pull up to me bomba, pop out your key and show me ten.
When me pull up to your bomba, pull up to your bomba. Make sure the parts them genuine. Up on this half shoulder park and pull over. Then me I go drive up the limousine. When me see the firm body there with the new shape, I go me around the gas pedal red. Then me sink the clutch and start fling gear like a 10 forward in the head. Yeah, feel and sporty, but me like it. I must see Lamborghini design it. So when you park it, make sure you recline the seat comfortable like in a bed.
Just pull up to me bumper, pull up to me bumper. Come in here along the limousine and just bend me over. Pull up to me bumper. Put your key and show me ten.
When me pull up to your bumper, pull up to your bumper. Make sure the parts them genuine. Up on this half shoulder park and pull over. Then me I go drive up the limousine.
Kama nime chizi chizi au niko sasa. Niko maduya akimi niko madada. Nusha vitole ya cheza na migutu. Tingika tingika ni kama uko majuju.
Open and close. Unafunga ukifungua. Minazama ikimagika.
Masando imefika songeni saidi ni shera tunapiga lazima wondati chukua moja vida post tiktok insta tunachokonza medula tukitingiza kichwa ati open and close ni duru zinapigwa tunatupa mikono juu tingiza piga ati move to the side shikanisha na stepa na kauna I feel mamisi basi cheza
ati tuende chushera 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 ati tuende chushera 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 chushera
okay excuse me Dema na haga kampuni, anapenda ku write, so please let's do this, Na, sikuangi mchuzi, unless you choose me, so please come do me, Furthermore, ame move on, asivi baya kwao, apewe shot yake, Ati knock knock, who's there, Mr. Shera, tune chini na
Ati tende chushera, shera, 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 shera Ati tende chushera, shera, 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 shera
Chokoza chokoza macho chokoza chokoza mkono chokoza chokoza mdomo bas na ungam Ondoa madoa doa kuna machawa chawa askele uskele big bang bang Dance kona ringa basi effortless Lamba mavidole dripless go wet Vidonda kwa goti a keep that beat Siku jali tabia na chotu kuse
Ati tende chushera 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 Ati tende chushera chushera chushera
Y'all them say money, man them say money, people say money, broke life no funny. Y'all them say money, man them say money, people say money, broke life no funny.
Lola, Lola, Lola ya gala sente, Lola kusaba sente, ngero mula ba wumya sente. Lola, wa Lola,
only God knows. Stop bothering into so many closed doors. What would I tell you when I? You have to sell something to survive. What would I tell you when I? You have to sell something to survive. Tu bateva kesi kuva mochivaya. Bate tu siku tu ride ne maga. Te tu sobola na kubala matufa. Kuba kuku tu kubala matondo kenguva. Te we tu bone katu kira nenyuba. Nebye tu kolabi kole baba sama. Abo be mucha beba singa no chutia. Kubanga we tu kuba tu kira baticha.
Girl them se money. Man them se money. We want the money. Yeah.
We say every girl I make a move in a row. I said them a looking food in a row.
Mutu we kun simbi, mutu we kun simbi.
Oh, me say. And every man say a papers a talk. Money talk, we no listen when the haters a talk.
Mutu we kun simbi, mutu we kun simbi.
Because girl them say money, man them say money.
She a tell me say fi grab me throat and choke it.
She a send picture and a send me emoji. Give me good brain and fi give her a trophy.
Cardi dan dada, Louis V shirt and a new band crabber. We a treat first and the whole of them a falla. Girl them a twerk and I say them a ama, 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 ama.
Girl them a bubble and a wild and
top. Show me a first class, me no drive and stop.
Push it in a belly, now she ride on
top. Top, 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 top.
What a night, gyal a pop, wanna move, wanna slip, wanna clap, wanna clap, wanna jump, wanna dip, wanna up, wanna live with me, wanna clock.
Watcha, she a lit up on the bed, me a talk, me a grab, me a juke, me a stop, oh, me a lick up, hurry, that's why she feel rough.
She a be left with me,
gyal a skinny throat, give me and a tell me fi poke it. She a tell me say fi grab it, you out and choke it.
She a send picture and a send me emoji, she give me good brain, a fi give her a trophy.
Cardi dan dada, Louis V shirt and a new band rubber.
We a tweet first and the whole of them a follow.
Girl, them a twerk and I say them a ama, 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 ama.
Girl, them a bubble and a wine and clap.
She be a first class, me no drive and stop.
Push it in a belly, now she ride on
top, 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 top.
She put the pum pum on the wall like flyer. She a run the road, she coming like a tire. Then she sing the high note like Mariah. Oh,
then she go down like me vice in a fryer.
Yeah, she too hot, she coming like a wildfire. She a tweet out and them a the girl a trigger.
She a tell me say fi grab it throat and choke it.
She a send picture and a send me emoji. She give me good brain, a fi give her a trophy.
Cardi dan dada, Louis V shirt and a new band rubber.
We a tweet first and the whole of them a follow.
Girl them a twerk and I say them a ama, 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 ama.
Girl them a bubble and a wine and clap.
She be a first class, me no try to stop.
Push it in a belly, now she ride on
top, top, top.
I'm a acha, no more kiba, can't stop. Singer, me a bad man. I some move, I some rock, I some sip my liquor. Move, you quick, keep up, girl. Drop, quicker, make a dance couple time, girl. I take my picture. I make my fuck up in ya. Drip, drip, drip. Up in ya, move, woo, woo, drip. I make my fuck up in ya, girl.
Coming with fire, gunshot until my gun empty. Tired for fucking at the bench, she want go Bentley. And she know for use the pussy like currency. He buy land, he buy van, he buy house. We dive and she have the diamond. She know for time and them say yourself, fuck me, we buy one. Hey, me see the body jump fight with the shot shot. Someone want to juke you like a bike when he can't start. Baby, you take the night when you walk past. You name for ugly girl that a master, plus class. Bad bitch and office suffer. Girl, I bring the pussy for a killer that a shot boss. Me have the style. Get wetter than the land grass. Back us on the road, your fingerprint up on the car glass. Me want know if you have a boyfriend present. Me want fuck you out, I do make you even say. She say no mean man can't get in check. Post for your old gear and make them see. He buy van, he buy land, he buy house. We dive and she have the diamond. She know up the time and them say yourself, fuck me, we buy one.
Me had girl them bubblegum. Me had girl them bubblegum. And see a waiting for me at a bubble up. Yo, big in time, the music don't turn it down. The party too nice, like a bunny dung.
Tell my finger just turn one money gone.
Girl, I'm a player with the pussy till the pussy come.
Me love see the girl them from bicycle.
A family could tell a fight from a tricycle.
I'm here to walk here, fuck your heart.
As a big woman, I'm you ever tell your mind.
The only man she pray to what to the father. From a mother.
Me and my gun, this blood clap beat up. And you will know when the pro box reach up. 5.6 to your murder that I reach up.
No boy.
Girl, I'm a plain alien. Turn around, the pussy girl can't give me no head alone.
Hello, girl, your breast am yeah. Jello. Your teeth don't yellow, your pussy don't stretch a loop.
Put up on a box, shut the pussy don't echo.
Love girl, look, don't love girl in a ghetto.
Bubblegum, we had girl, then bubblegum.
Tell us something we don't know. Me like bad bitch, me like go-go. She like popping, she like zono. Let's see the chatting, do something with your throat all. No one a shy, shy, she a four out. Pussy in your mouth, make it come to your nose all. Come on, I see now you for know some girl call. And if she no monkeys, I know no. No, 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 love her just monkeys, me know about. I act bad in Josh. Stop it, man, so I go with Josh. Clean skin, pussy, fatty, brother. When pack it tight, so when cap it fast. And it no take long for me chop it, jazz. I pass my jigs off, my dad, that is dark.
She have to stop when she tap. Stylo, hey, girl.
Tell us something you don't know. Me like bad bitch, me like go-go. She like popping, she like zono. Let's see the chatting, something with your throat all. No, I'm a shy, 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 for a road.
I want a gym. I miss a push my own at Tina Lord. I miss a drive my own at Chad. Man, shop, I'm in love for share my money.
Subtraction, so me do your panty. Divide your leg then, adopt the fuck ya. Multiply my pudding and your structure. Say you're fearless, no fear. Tell a doctor, herb me have a role. Movie actor, Louis V shoes. So sick, tell a doctor.
Teacher, you beat them body now.
Backrack, master. Some a say bully, some a say Gaza. Smoke and grade, now Zaza. Portmore man, young plaza. Money na the casa, bad man.
Bad man,
suck your mother yasa. Hotter than the Tina, the cup in the salsa.
Me a watch, them a watch, pay them a pray. My skin make you think me a color TV, but me no TV. For your few youth, me no YouTube. What do you youth? 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 You a red eye, you a blue tooth.
Girl with no ear, look alright. But it all here, girl, at a dinner. When me see a shiny girl, me see Avatar. Drive past that in a debate. The sound turn up, and the AC, high school, Calabar. And if I no girl in a, it a me wanna bar. I joke me a next star. Me and the thugs, them we step star. Tell cleaner. I know them alone next star. Me next star as well. Bring them to the world. Now I won't leave my money, them a next star. All of me youth, them go prep star.
Me a watch, them a watch, pay them a pray. My skin make you think me a color TV. But me no TV. Me a few youth. Me no YouTube. What do you youth?
She mess around the rip of my heart. Panchaka go to Jana. So I made it out that door. I think I should leave, yeah. And now she dancing, dancing with her teeth. She about to make me sweat, know what I mean.
Bitch, I'm a query, come on, me. This chick is bad, that's for me.
I close my eyes.
Somebody had to
twerk, DJ twerk, Lucky. Twerk. Pamela, Becky, Angie, twerk, boom boom, twerk, petite girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianian, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, 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 twerk. The mathematical calculation, division, missy pretty girl in every nation, fusion, na changanya sheng, na Jamaican, elephant, of ukui undo implication. Atuba gui to go pan African, makex, na kimbiza na imetoka Japan, saying in a feature white, ni kondania Nissan, kiyomoka ni chukubima trigger uje Roman, ay, twerk, pom pom, twerk, petite girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 twerk. Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianian, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, 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 twerk. Tanzanian girl, have a there, pretty miss from Ghana, have a year say, some of them Ugandan, wind up on them, Rwandese, Sudanese, melanated gem. Alafuni kicheki penga na esa, kizito kazi vine, ima wengya ni pesa, tasipote zi time, she's a 10, not a 10, tabidi to mem sign. Kami wan see the pretty girl ya the whole time, just twerk. Pom pom, twerk, petite girl, twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianian, twerk, Kenyan, twerk.
Aki sijui nilikosa nini look, ujo vile muipiga, vile muipiga, aki vile muipiga. Aki sijui nilikosa nini look, ujo vile muipiga, aki vile muipiga. Vile muipiga
Mupiga luku na shere Upiga kelele na simashe yendele Luku vile ni moto acha heta tekete Kawaida fashionista na kupatia tumawaida Idhani kuamuka kungara na kutepa Na piga ngama chupa na funikia na ngepa Shatina nuka vuva na rufu ya ketepa Doje na shuka shuka jobitu ni mebeba Luku mbaka boxer designer La costa ya mchina Tire ndani ya socks ki old timer Luku mbaka exa une movie ya na text Na rubia una mtuju na dress kama fundi
Naipiga na isla Kila kitu waiva ina slap I know that my look so sharp My figure, my back, my guy Naidunga, naigrab Nimeiva, nimeiva, no cap Yeah
Aki sijui nilikosa nini look Uju vile muipiga Vile muipiga Aki vile muipiga Aki sijui nilikosa nini look Uju vile muipiga Aki vile muipiga Vile muipiga Aki sijui nilikosa nini look Uju vile muipiga Vile muipiga Aki vile muipiga Loko joina shen kaki para Dredi za kibuda we ni ndugu ya safara Hapa moshe furi na tuvuti masigara Password kupita kwa ibash ni kungara Hapa luku brandi chen pia ni trio Heta mini cheki mebaki ya semendio Poza na piga hiyo piche kujembio Madenge na fagia hapa mendo ya kifagio Chopa na kiyatu na fanana Hakuna kunishika mini ball uo unana Luku kunishinde ita baki mengangana Mina piga safi uo unapiga mapajama Depose yo picha Apo sawa, buda ini safi ya madengi otapagawa Tiba ya luku, kitaka mindo dawa Piga yu luku, kidedi pia ni sawa
Bora umebai luku, kila kitu ingine na involve, style tupo
Bora umebai luku, kila kitu ingine na involve, style tupo
Aki sijui nilikosa nini luku, juu vile muipiga Vile muipiga, aki vile muipiga Aki sijui nilikosa nini luku, juu vile muipiga
Me love, but don't tell me, say me can't. All right, let me dress. We love y'all. Anyway, we go.
down, girl, and
me a thin girl. Up in a me yard, me want to fuck them all.